wanguze kumaso. Oh oh, none ndabona wakanguye umutima wange, nuko ntangira kuramya ibyari ndamu yanjye byose byataye agaciro. Nashima ubuntu bwawe bwinshi bwangize uwo ndi we, uzamuriye ibiganza Yesu, uzamuriye ibiganza Yesu. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mumuhimbaze. Ni ubabarira ibyo wakiraniwe, agakiza indwara zawe zose ntukibagirwe. Uwiteka numunye bambe numunya mbabazi, atinda kurakara afite kugira neza kwinshi. Niyatugiri ibihwanye n'ibyaha byacu, niyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. No, je prendrai mon piano et je chanterai toujours la bonté du Très-Haut. And I'll play my guitar and give him glory. Niwe agakiza indwara zawe zose ntukibagirwe. Oh, ntukibagirwe. Ntukibagirwe.